new sound.
Hey. Singular. Turn on your money, singular. What's up? Singular. Turn on your money, singular. What's up? Singular. Turn on your money, singular. What's up? Singular. Turn on your money, singular. Come on in, singular. Kusu single ma nataka mambo bado wata natetema tukunyema kimba umbao tipwa tipwa alright what's up single ma tena you money single ma what's up single ma tena you money single ma what's up single ma tena you money single ma what's up single ma tena you money single ma usiwe ndazi hata kama una mpenzi sende kinyelezi kati sengele mani mapenzi kwa boda boda dala dala kwa paka poda wana ndala kwa gigoda sisi twala kuna sato na sangala kuwa ulaia hamia sengele ma kata visa wewe tende sengele ma staki dondo 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 staki mambo 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 kusu sengele ma nataka mambo bado wata natetema tukunyema, kimba umbao, tipwa tipwa. Alright, what's up? Single ma, tena you money single ma. What's up? Single ma, tena you money single ma. What's up? Single ma, tena you money single ma. What's up? Single ma, tena you money single ma.
Yani le umeni bamba.
Platform. Sengelema, sengelema.
Yani umenifunga kamba. Hey. Yani le umeni bamba. Yani umenifunga kamba.
Sengelema, sengelema, sengelema.
Bento on the beat.
Young Master Platform. Another level.
New sound.